His promises are true and his promises are yes and amen. Hallelujah. Abantu bayathembisa kodwa bangafezi. IBhayibheli lithi yena uyathembisa afeze. He declares the ending before the beginning. Hallelujah. Asithi wethembekile. Hallelujah. Wethembekile uJesu. Wethembekile. Wethembekile Jesu. Wethembekile. 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 Uyinkosi ethembekile. Wethembekile Jesu. Wethembekile Jesu. Wethembekile. Wena awushintshi Baba. Jesu wethembekile, uyinkosi ethembekile. Everybody join me and say yeah, yeah. Wethembekile, wethembekile Jesu. Umhlaba wena wethu uthembekile. Oh, wethembekile Jesu. Wethembekile Jesu. One more time. Oh, sisho sonke sithi wethembekile Jesu.
Jesus, we are the first.
lapho bonke abantu bakhuquka wethembekile uyinkosi ethembekile izihlobo ziguquka singishiya abangani balilahle ithemba kimi kodwa wena wethembekile uyinkosi yamakhosi. Come on, give them the praise, hallelujah.